maamulka degmada buurha kaba ee gobolka bay oo wada dadaal la ka tayeeyo amniga guud ee magaalada iyo wayba kulan iyo naska kooyan maamulka iyo saraakiil amniga sheegana England ogolayna baawarta hamiinki xagalayaan magaalada ama ku baxayaan taasoo ay tii qayb ku qaadan doonta suuqa amniga wayba maamulka uu saare awaamir ulus oo la ka hoojiyay in baawarta xiliyada hamiinki isticmaalayaan wadooyin kulan ogolaado doona ilaa muddo 7 bilood walibana kulanka ujeedka la kulahay muhiimadda markaasna iska qoy ku hadalay gudoomiyaha degmada buur hakabe ibraahim maxamed ibraahim leesamo
oo gaadidayta aan ya kilibkan ku socda degniinka degni fadahayna una may buuhan todobaadkun mayba nin bandaa sharagena nin banaay antiyo dilna yoni dilan wal kala noo dhahay male mayba fadahayna una hoolgal oo rasmi ah oo dhaqaaqa gudna ayaantum mayba seen laha baabureytan oo inshaad ama bajaaj nagatoy ama mooto nagatoy ama gaadid nagatoy walaan hadda ka hadalay meediyahu ummadu Soomaaliyeed ummad kasta bii dheegas adduunka dhongay dheegahay may laha mar lama saantii lama todobaad lama saameeli likadeer nal hadii la arago wal kasta haday nal meelki shidinya nal baabureed hoob la arago ama dhaqaaqo 10 kilometer 5 kilometer baaburki ama nal shaki shidan ama socda eedamada ama daraawishta haatoy ama booliska haaloy hool galab gudna gacanti deerta baaburki gubdo ama gacan deerta mana eedo kor wala hadana ni deegay ma ka hadalayna may ahan in shaga Facebook Google mail kasta deere may ba fadaanay nanki deerna is deersi baabur dhaqaaqo kormeeli lama saalki deer degmada buur hakaba ama tuulooyinka ama agagaarsha ka dhaqaaqo kormale may basin laha walaagi nabada iska la shaqay lama usbo baabur oo nalshas shidan 10 km roog may aro kor mar hadii oo lama saal deer barti ad roogda ka dansoy barti ad roogda dhikoy tuuladi ad roogda dhikoy meel ad hakeen dhaw dhikoy hoolgala gudna anti hoolgalkaas una ka dhamaayana lama isbuu baabur nal sheeshidan ama mooto haatay ama wal motor fuula nal sheeshidan nal gacmeed walaay banhayna oo wal motor saaran oo nal sheeshidan degmidan buurha kaba agagaarsha lama saameeli likadeer ishiliku tukudu may ka arwo koro degniintiin qabtaan hoddhow nanki alaan qalab fadahay ama sadali waali fadahay ama li gubi ar fadahay amma sadali wali arfadahay degniinta qabta diimlihiidi nan wal askarigi oo ku gubi walba ma inaysada baaburka hadaba amarka maamulka iyo saraakiish uu hoggaansanaa baaburka lama saameeli liki deer iska damsoy meela dhikoy barti lama saaliki inga deer dhikoy degniinta reer buurha kaba madaha adeegdin doomi dheegasan lama saali deeri nal baabur shasuurinyi askarigi korkoy hadaba walaayki dhiyadii su'aali waana markaas sidaanka dhaqsi badan walaay saadunku bilaawte taliyaha ciidamada taliyaha booliska antaasba iyo walaay nabad sugida walaay oo in shaqada kulugan maamulka oo gaamo saaysan wada jiraana iyo hoolgalka dhaqaaqna fadaayn hoob Ilaahay ar